wote peace na kila moja na mani mpaka na jike wanaupenda msimamo wangu na koma na shombo zangu na shindwa kukiria kwamba na furahia ngebe zangu wanajua hesabu ni wale wenye la nyingo kajipanga kazilinda zikavuka bara na zenzi so my eyes on the prize I was born to survive adu hila nezalo ili mradi ni back alive sipo tayari kufanja ili mradi mnipige makofi siwezi kujipendekeza ili mwone mini mtu safi najua siasa ila spangi kuomba kura so kinivaa kichwa kichwa lazima nitakutia hasara nipo sensitive kama litmus pepper na acid yatumwi mtoto dukani man just stay on the losing side shuka na pazia hazijawahi kwa sawa zinafanana tuku mbali sio levo hata kwa dawa Lazimisha na ya nageuka kifundi Mungu yupande wangu daima mindo na vyo minyo Na watu na kiliza watu na nisikiza mimi Na imani mpaka ya kaya the dawn Na wengu ingine state house Wanacheka wakinisikiza No this kid that brings Yes don't, yes I do Such a great compliment and I say thank you Wanaomba ni keep growing Wanaomba ni live on Swenda shule ili mnisifu You will see what will happen Nyimne mbio jingo zenu mina make money Na hasu kikweli man Sifanyi linio nekane Napata nguanja kieji ila haupote kijinga Kila senti na yondoka kuna mali naenda jenga Kama Michael Scofield Mindo mastermind Nataka mnaoni fato temwe safi keep up blood Usingizini wakakupa dawa usingizi hawataki ulale tena wanataka ufe kabisa Mikasa na visa vimewachosha kabisa hawataka kuone tena wanataka wende sasa Mashujaa hufa mapema sondo usiwe shujaa na kupo quality wa life uweze jua unachomua Bahari haina matawi so hupandi unaogelea tamuza sumu hayonji yana nisitamzingua So back to the carnival what things are gone Now it's all about survival chochote chaweza happen See me na mission see me ndo nono town Sina makofa kijinga na majera ya vita Sipendwa zungumzaji sana na wasikizaji wabavu Mkoti mmoja mwisho siku wate mnapata makofu Na kutangazia fatwa manu gombi hautakwisha Kama kawaida polisi watafika watu wa shakufa